take it up.
Hey, yo, mom.
Take it up.
On this one.
Take it up.
Take it up. Van Gogh,
baby, nza kwa kala e video. Sibu kutabela byange nange baby vyo. Ubiko wonembewe kundanga mchiro. Davu njabu kredi nze ntademu kwa visoko. Baziva mfumbia ntademu nereiko. Kalo nyanjule mba kuzala mbalaveko. Kanzu ya tata hiyo na mkomo wengoko. Isanunji wakuzi watezili nako. Mbili wakolamu waliko wato. Tubeba longo waswa na nakato. Batikuluzi tufuge muriato. Zembela wendi kukwato kwa mchi wato. Yo mama miyo, kambe daddy yo.
Take it up.
Love to gizikiza.
Take it up.
Kusaba to maliliza.
Take it up.
B.A.B. uliliza.
Take it up.
Kusaba to gizikiza. Omu kwa nomba overdozo. Dozo, overdozo. Okwa gala sako la losi. Losi, enze posi. Mubili kumubili, ulila chenku kamba. Kama toka vuka benzi, enze kanamba. Figure 8 kwa jisinza, wachivamba. Mada case kujubisa yedo kukulimba. Nambu za matwale gonfu ne residency. Mubili kumkole koromance ne maintenance. Kudegwe mkuwa mkwano ye evidence. Choyo ya tumiande telewu expulesi. Wesonga luachibwe mkulaba mbela restless. Bapo ni chongamba kubanga ndi speechless. Love to gizikiza.
Take it up.
Kusaba to maliliza.
Take it up.
B.A.B. uliliza.
Take it up.
Kusaba to gizikiza. Omu kwa nomba overdozo. Dozo, overdozo. Okwa gala sako la losi. Losi, enze posi. Chitiwe chikujamu, chama imisi. Losi sika nonyaniliza na kisi. Omu kwa nogumpa, munji tomoni. Kangulienzi kute ulilobu uomi.
Van Gogh.